Totoni mkali kabisa mentali kanikalisha mapenzi ya menishika over me. Motoni utanipeleka mwenzako na nengene kajinsi unavoselereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swali weniulize. Mini na speedy mama soveda tekirize, ini ya sali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, cinema rafiki. My bestie wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarineti kileleni baby girl be my guestie ma keen experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jicholi na vuitaji kopi I say ukifirisi kaisia njoni kopi I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da.
Choni naona makopa kopa na legeza sauti tasema siku kufoka foka wanaotusema na waitia mamangu adija kopa na tamu yako nakupa popote unapotaka sema leo nataka kwenye bathroom au hayat twende zetu tuka book room nakupa 3D wengine wanaendelea ku zoom mixa kitu cha chuga kicha kipande boom the way you touch my neck touch my back touch my boo don't ever wanna look back all my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick kinibandua sibanduki wendelea tu mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick na ukipenda mlete tu check. Mle wote tu
tukianza siachi katikati niku na itikadi mwisho mindset on air dina party party slipo shona kupea free na sitaji dipo chamge yoni damali safi chito bank na mikupatia madoba die stand some mi huwa za mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, your wife to side D10. And the princess, na kuorganize your ID Kenya. Sijatoka da, bonatambua vichochoro na nikikuja da. Sini kufikishe moro, mina juo kuda. Wana mogo bao moro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da, 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 da.
Penzi tam kama zabibu sindo bihawana kusuki cheshe nisha skip sorry bihawana kini stala fumtani kuna mboga kama bwenini wepe ke mchumba dona kupenda paka mwezi afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe African bantu so tu vivu mwendo zembe nasume ujuzu wangu sino shikaji na mundendo sofu makopa machache sunanyua mini jembe natuja pazuri na kula na chukilisha sasu kupendezo yu mtoto na pikilisha kinomba lazima ipata kikosa na umiza kichu uwe manicure pedicure tona ime fanya makoso kamini ya mabff kosi kubwa nako atendwa na BFF sike watasha na wapopo nataka kuja nchini lengo lao ni kumnasa yundege kiumbe mtini
umenikumbata kwenye baridi napata joto vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto una kiranga wala mashaus unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto nikiwa na sila nikikona tunacheka najiona shababi kifuani ukiona deka vishimo vya mdaku mashavuni ukiona cheka ulivo sex sasa kila muda nataka kuweka vile mara vile mara vile mara ra unajonipatia ndo kabisa mimi na kwa kicha na vile masaa vile masaa vile masasa navyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa mashamsham mambe pwani pwani na pagawa makam kam bada ya lkasusu na kahawa utam tam pale ukinishika ni fire ni dam dam bindo dam na wendo hawa
da 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 da.